J-Cash
Show Game
Exclusive from
Afrofy. The phone bill Tycoon Kwa cash kono. You Hassano Lika Paka Kame cash kono.
Yeah,
Mukire nembezi shabuchushi. I'm thirsty but we papa juicy. Ndefombe G-O-A-T full mbuzi. G-O-A-T full mbuzi. Mukire nembezi shabuchushi. I'm thirsty but we papa juicy. Ndefombe G-O-A-T full mbuzi. Ngana pisha fya shaka bena luzi. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no.
Mwembona masagingi ya mabovingi. Twa ikalila kobili ya kodingi. Ubu yote kodini ulifontini. Ukanji wetu kuma muklub if you see me. Bombye wongo uko musangwa fwewo ni no go. Wakangono siwa peseka mchongo. City maumwilo kole wa mutondo. Yeah, mwane fio mflote ntantiko. Boss moves ya move where you can't go. Uke push at ya wachensa punch to. Naliwina cause in the bankito. Alapali wa scopo do no no. Ukulusa if waiko na no no no. I come from the struggle my mama no. Bebe la fia long life na manu.
Mbukire nembezi shabuchushi. I'm thirsty but we papa juicy. Ndefombe G-O-A-T full mbuzi. G-O-A-T full mbuzi. Mbukire nembezi shabuchushi. I'm thirsty but we papa juicy. Ndefombe G-O-A-T full mbuzi. Ngana pisha fia shaka bena luzi. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no. Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.
Scopa dono no.
Ano nimbuera na kabiri. This time nechumuti macha kamini. Ama line ya tezara paka pili. Nete beef na likosha paka viti. Pembera running no ziko. Eka tende kasia mesido. Tiposhi fiao yodo burifiko. Fabambita tupumo apumonga vena sigo. Oto talk to me nanjuka. Dora kesha ni mochikondi na chuma. Ula ponta sometimes urefuka. After oma tumewe tala ndona nchupa. Nibutushi wachubusa umpa. Kawari bricky rengo wari. Kuna fuma banejo wa chobe. Wimbembu shablaja wa jizekare ya suma. Shogun is the ish busu wa furu shiki. Kwa shite chukuru wakata tomu shiri. Nenyenje mbubu tada na wanoburi. Midopu matayimu wasting wa mshipi. Shibu mfesi kuru ritalanta. Ulimone die chari kalamba. Nikedu bada ndidi sature wengkana. Ni BFF ya hapa kalamba. Kire nembezi shabuchushi. I'm thirsty but wimpapa juicy. Ndefombe G-O-A-T full mbuzi. G-O-A-T full mbuzi. Mbukire nembezi shabuchushi. I'm thirsty but wimpapa juicy. Ndefombe G-O-A-T full mbuzi. Ngana pisha fia shaka bena luzi.
Body ba scopa dono no.
Scopa dono no.